kadogo kana nitesa moyoni tapona nikisema ntaumia ukipuza usizara umila wewe
shida kupima taa yangu
itasila wewe
niyoja sija shiba nipe tena nitapona
wewe tamani sijui nini nimelewa na sijui umenipa nini labda uzuri wako kicheko chako nitamu penzi lako mama mwendo wako labda uzuri wako kicheko chako nitamu penzi lako mama mwendo wako
bila wewe
ya kupima bila wewe
sijashiba
nitapona
oh baby, oh baby.
One more night,
I need one more night.
Oh baby, oh baby, oh baby.
One more night,
I need one more night.